bakunzi b'ijwi rya Amerika, ndabasohoje aho muri hose. Metiene Karekezi hano i Washington, mwese kandi bahaye ikaze mu kiganiro muri Sanga cy'uyu munsi. Iki ni ikiganiro cya cyenda muri Sanga, tuganira kuri kudeta yabaye mu Rwanda ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa 7 1973. Iyo biza kuba umuryango wa Kinyarwanda wo hambere wabyaga tunganirwa, umwana wavutse yari kwitwa Nyabyenda. Mu mibereho y'Abanyarwanda n'ahandi ku isi, hari benshi babuzwa ubuzima ntibabashe no kubona umwana wabo n'umwe, cyangwa bamubyara bamurere ngo bamubona kura bamubyare. Abanyarwanda batari bake ibi babinyuzemo, abandi kandi baracyabibamo. Aha ariko turavuga amateka. Kimwe n'abakunda amahoro kandi bakayaharanira, radiyo Ijwi rya Amerika isanga mu nzira zishoboka zo gusohoka mu bugome n'ubwicanyi bwakwiriye Abanyarwanda mu bihe bitandukanye n'amateka yabo, ari ukubishyira ahagaragara, kwerekana ubwo bwabyo. Guhishira amateka, guhishira ubwicanyi cyangwa se ubundi bugizi bwa nabi Abanyarwanda bagiye babona bibakorwaho cyangwa bikorwa ku babo mu bihe bitandukanye, ni ukubika intege. Umwe mu babuze umutwe wo muri kudeta yagize ati, kubwamagana mu bwicanyi ni ko guha ubuzima umwanya ukwishye. Icyo Ijwi rya Amerika isaba twumva muri uyu mwanya ni ukubitiranya ko kuvuga ukuri kw'amateka bitandukanye cyane no guteranya cyangwa se guhimba amateka, kugeza n'aho iyo yahimbwe yemezwa bayabayemo, bo ubwabo ntibahabwe umwanya wo kuyavuguruza. Mu mvugo igezweho yitwa gutekinika, ahubwo tubikiranye ko kubaka amahoro n'ubwiyunge bisaba ko wa mugani w'Abanyarwanda, uwariraye ari we uribara aho kuribarirwa n'utarajyanye. Intego yacu rero ni uguteza imbere umuco wo kuganira, guhuza Abanyarwanda no gutanga umusanzu ku ndoto y'ubumwe n'ubwiyunge hagati yabo. Nibyo soko y'amahoro arambye mwituze ku mutima. Nanone turaha ijambo mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana arakomeza ikiganiro.
Urakoze cyane Etienne Karekezi. Nk'uko mwakunze kubikurikira, twahaye cyane ijambo abofishiye babiri muri batatu bakiriho bari bagize komite y'ubumwe n'amahoro yakoze kudeta. Abo ni Colonel Laurent Serubuga na Colonel Aloyse Simba, bombi bari bakiri ba major. Umwe mu bakiriho, Colonel Bonaventure Ntibitura, niwe utaritabira ibiganiro byacu, ariko ntimuzarambirwe kuko twifuje kumenya ibyabaye babitwibwiriye. Mukanya Colonel Simba aragaruka mu kiganiro adufasha gusubiza ibibazo mwakomeje kwibaza, muti ko Juvenal Habyarimana yari inshuti ya Kayibanda, kandi ko Kayibanda yakundaga Habyarimana, byagenze gute kugira ngo Kayibanda yitabe Imana atagira kivurira?
Uburyo yagombaga kwitekera, kwishakira inkwi yo kwitekera, hanyuma ariko uwo tukohereje dukutera k'ingene ngo ajya kuwureba, dukutera k'ingene yavuyeyo yatubwiye ingene ko ameze nabi.
Perezida Kayibanda kimwe n'abayobozi bakuru bari muri leta yibarezwe icyaha cyo kugambanira leta, urukiko ruteranira mu Ruhengeri ku itariki ya 12 Kamena umwaka w'1974.
Siko haba harabaye urubanza kandi waregaga yari Kavaruganda
Yosefu yari umushinjacyaha yunganiwe na Theoneste Lizinde wari umukuru w'ibiro by'igihugu bishinzwe iperereza na Leta Nshimabarezi. Umucamanza mukuru yari Major Bonaventure Ntibitura, ubu ni Colonel uri mu zabukuru. Muri iki kiganiro murumva bwa mbere umuntu wari mu buyobozi muri leta ya Kayibanda wemeza ko ari mu bateje imvururu mu gihugu, nicyo zari zigamije.
Nabitumaga no muri Sirote, Directeur General de la Sirote yari Colonel Kanyarengwe.
Turumva umwe mu birukanwe mu mashuri, ubu ni impuguke wigisha muri kaminuza, arasesengura icyo yumva cyaba cyaratumye kudeta iba.
Wibuke ko Kayibanda bamukuyeho yagombaga guhindura nanone manda yako, manda ubundi zari manda ebyiri, yaragiye kwiha noneho manda indeterminée.
Abanyapolitiki bafunzwe nyuma ya kudeta batungwaga n'iki? Cyane cyane ababaga bakiri muri za kasho batarajyanwa muri gereza nkuru, amakuru twamenye n'uko bahabwaga ku iposho ry'abasirikare bo mu kigo cyo mu mujyi bafungiyemo. Murumva uwabagemuriye akabizira.
Ntabwo nire kureka abantu ngo bicwe n'inzara
umwe mu mpfubyi z'abanyapolitiki bize amategeko afite uko asobanura icyaha cyakozwe kuri abo banyapolitiki.
Icyaha cya leta nk'uku kiba ari icyaha kiri dode sosiyale kuko kiba cyahungabanyije n'abaturage.
Izo nizo ngingo nkuru twabateguriye muri kino kiganiro cy'uyu munsi muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Ikiganiro cy'uyu munsi turagitangirira ku rubanza rwabereye mu rukiko rudasanzwe rwateraniye mu Ruhengeri ahitwa Musanze muri iki gihe. Urubanza rwaburanishije Perezida Grigori Kayibanda n'abandi bari muri leta ye. Urubanza rwatangiye ku itariki ya 12 Kamena umwaka w'1974. Urwo rubanza rwarangiye ku itariki ya 2 Nyakanga uwo mwaka, rusabira igihano cyo gupfa Perezida Kayibanda n'abandi batandatu bari muri leta ye, aribo Godefroid Nyiribakwe wari umunyamabanga wa leta, Eli Ntarikure wari umunyamabanga mukuru muri presidence, Alipe Hodari wari umunyamabanga wihariye muri presidence, Melchior Gasamunyiga wari umuyobozi mukuru muri presidence, na Lieutenant Habimana Siridio wari ushinzwe iperereza. Ijwi rya Amerika rifite icyizere cyo kugera bidatinze ku nyandiko zuzuye z'uru rubanza, nuko bimwe mu bihugu by'amahanga byarukurikiranaga tuzabibagezaho. Turizera ko Colonel Ntibitura Bonaventure wasabwe kuba umucamanza mukuru kubera ko yari umwe mu bakoze kudeta, ari umwe mu bagize komite y'umwe n'amahoro, urwego rukuru rwa leta azatubonera akanya. Mu gihe abo baburanaga bamwe bari muri gereza ntibashoboraga kwitaba kubera ko nta ntege bari bafite kubera inzara n'uburwayi, abandi bari barapfuye. Mbere y'uko urwo rubanza rutangira, wari prefe mu Ruhengeri Kabanda Celestine yimuriwe kuyobora prefetura ya Gikongoro asimburwa na Prote Zigiranyirazo wari ku Kibuye. Yaraje gukora iki? Arabanza kutubwira ibyazi kuri urwo rubanza.
Nzi ko harabaye urubanza kandi waregaga, ndatekereza ko yari Kavaruganda niwe waregaga. Ubwo rero amaze kurega, urubanza rumaze gucibwa, sinzi niba hari role administrative yari afite ku byerekeye prisonnier.
Aho rero niho ubwo nyine bagiye babaho izina ryanyu riza. Ariko nyine nkavuga nti nkawe nka prefe wa Ruhengeri wategekaga prefetura ifungiyemo abanyapolitiki bakomeye, ntabwo wigeze ugira kanunu ngo umenye aho bafungiwe, uko bafunzwe, ntabwo wamenya aho bahambwe, ntabwo uko bapfuye, ntacyo ugeze umenya.
Ndakubwira ko nta muntu washoboraga kwimisa mu bintu bya prisonnier politique ari umusivili. Nta muntu washoboraga kwemisa mu bintu bya prisonnier politique. Etayere si ibyo gusa, bizinde ibintu yakoraga muri sirote, nta munyarwanda wundi, nta munyarwanda surtout umusivili. Rero n'abasirikare ndibwira ko ntawashoboraga kugira ikintu avuga kuri Lizinde.
Ariko wowe Lizinde avuga ko wamutegekaga, aravuga ati Zigira Nyirazo yarantegekaga ageze mu Ruhengeri sinanahageraga, niko yasize abyanditse avuga yuko wowe wari ufite imbaraga zikomeye. Avuga ati ni mu musaza wa muka perezida bari bamuzanye hano kugira ngo mbese nizo mfungwa zicungire hafi perezida, agira ngo hatagira n'umuntu uzazikoraho, hatagira n'uzapfa, azana umuntu yizeye kugira ngo abarinde iki kintu. Koko perezida yaba yaragusabye kumurindira abantu kugira ngo atazagira upfa, kubera ko perezida yavuze ko byamubabaje amaze kumenya yuko abantu bapfuye.
Bo abantu bashoboraga kwibwira yenda ko simbirizi ko ari mission special, uretse ko le domaine le préfet ubundi aba ari responsable superviseur wa les services muri préfecture. Ariko hari ibyiciro by'abakozi bakoraga muri préfecture, préfet atagiragaho ijambo na busa, atagiragaho control, atatangagaho raporo, atagiraga ati na abacamanza abantu muri service judiciaire na abacamanza ubwo n'aba prisonniers bien sûr inzego zose magistrature assise magistrature debout ntabwo préfère abafiteho quoi que ce soit bien sûr en premier lieu abasirikare en premier lieu abasirikare abo ngabo nta jambo préfère afite ku musirikare niyo yaba ari de grade niyo yaba ari caporal nta jambo nta tegeko nta control préfet yashoboraga kuba afite isitwara mu civile yindi gihe hari abaprefe b'abasirikari icyo gihe c'est peut-être autre chose kandi byabaye mu gihe muri periode yakurikiranye na coup d'état amezi nk'atatu atatu hanyuma kuri amezi atatu nibwo hagiyeho abaprefe b'abasivile
hari umunyapolitiki mwaba mwibuka uwo muri 73 wafunzwe nyuma ya coup d'etat kubera ko mwari depute mwari mukuze hari ibintu mwari muzi hari umunyapolitiki mwibuka mukavuga muti aba ngaba bambwiye ko bari bafungiye mu buhengeri mu gihe nari prefe
ega urashaka ko nkubwira ngo ibi nabambizi ibingibi narabikurikiye ibingibi c'était un domaine tout d'abord abantu ba civile batagomba kujyamo ibintu byari izinde ibintu byari izinde nta muntu washoboraga kubijyamo ari umusivili n'abasirikari simbizi j'ai l'impression ko n'abasirikari nta wajyaga mu bintu byari izinde izinde yategekaga hose yategekaga ba ministre en tout cas twese twaramutinyaga ibintu byari zinde abantu bose babigenderaga kuri
mu nyandiko Theoneste Jinde yasize haraho yavuze ngo
mese zigira nyirazo wari prefe ku Kibuye yajanywe mu ruhengeri wari ministre wa interieur w'icyo gihe ministre w'ubutegetsi bw'igihugu w'icyo gihe Kanyarengwe atabishaka kandi na directeur général wa sécurité nationale ngo ushinzwe iperereza ariwe bizinde atabishaka ati zigira nyirazo ageze mu ruhengeri niwe wishakiye docteur Hakizimana Cyprianne mbese koko uyu docteur nime mwamurokurise wambwiye uti ndamuza ariko si wigeze ugira uruhare mu kumuha akazi hariya mu ruhengeri
Oui, Venus, oui, on a oublié que le début. Urumva avec quel privilège.
Ariko hari ikintu ntumva bwana zigira nyirazo kuki uvugwa muri iyi dosiye cyane kandi wowe umbwira ko arufite inshuti nyinshi z'abanyenduga ku mubyeyi wawe Magera yababaniye neza ko muramu wawe Habyarimana yababaniye neza biterwa n'iki
icyo kibazo cyawe ni très complexe mais igituma abantu bamvuga ntabwo ari nécessairement zigira nyirazo baviza regime nkuko bavuga ko bavuga Habyarimana bo ntako nshobora kumuhunga ntako nshobora ku bamvuga tout simplement kugira ngo bankurikirane kugira ngo banduze image ya Habyarimana Habyarimana ngira ngo ubu warakurikiye Habyarimana ntabwo Habyarimana yakundaga abanyarwanda Habyarimana ntabwo yangaga abatutsi Habyarimana ntabwo yangaga abanyenduga ngira ngo ziko yari n'inshuti ya Kayibanda
pote izigira nyirajo ati Habyarimana yari inshuti ya Kayibanda niko byari bizwi ndetse muribuka ko mbere ya kudeta Kayibanda yasubizaga bamubwiraga ko ubutegetsi bazabuhirika ko bidashoboka Habyarimana atabirimo byari byo mwumvisha ukuntu Perezida Habyarimana yasabye umusirikare w'inkora mutima nyakwigendera Colonel Eli Sagatwa kwita kuri Perezida Habyarimana mwarabyumvise hano ku ijwi rya Amerika bivugwa na Sebatware Andrea wari ministre w'ubutegetsi bw'igihugu mbere ya coup d'etat nyuma kaza kuba prefet wa prefetura ya Kigali ko Sagatwa yajyaga irwerere buri munsi kureba Perezida Kayibanda yimuriwe mu Ruhengeri mbere yo kugezwa mu rukiko nabwo Colonel Eli Sagatwa aramusuraga ku itariki ya 16 Ukwakira umwaka w'1974 nibwo Kayibanda yajyanywe iwe igitarama agiye gushyingura umufasha we arahaguma nabwo Sagatwa akamusura ibi byose biragaragaza ko Habyarimana yashatse gukurikirana imibereho ya Perezida Kayibanda none se yakoze iki mbese yaba yarahawe amakuru nyayo Colonel Aloyse Simba numwe mu bari muri komite y'ubumwe n'amahoro bari 11 aratubwira ibyo bamenye ku minsi ya nyuma ya Perezida wakuweho Gerigori Kayibanda nuko Perezida Habyarimana yabyifashemo
urakoze cyane kuba munyakiriye munsi ya nyuma Perezida Kayibanda yagize ibibazo bikomeye hanyuma turi mu nama ya komite pour affaires internationales baje kubwira Habyarimana ko Kayibanda amerewe nabi hanyuma Habyarimana yohereza Dr. Akigene kuko niwe wari umuganga we bajya kumurebera uko Kayibanda ameze ajyayo aguyeyo azaduha raporo akubwira ko Kayibanda amerewe nabi ko abantu bamukoreraga poste birukanywe ko pratika mu abasirikare bajya kumurinda birukanaga abakozi benshi ku buryo yagombaga kwitekera kwishakira inkwi yo kwitekera hanyuma ariko ubutokohereza dogutera kingene ngo ajya kumureba dogutera kingene yaguyeyo yatubwiye nyine ko ameze nabi ko atagira umukozi agwete niba aduhaye raporo ivuga yuko nta bakozi afite ko amaze kuvuga ngo amerewe nabi twatekerezaga ko azamuha abantu bo kumufasha ariko yatekereza ngapfa ngo najye kureba ibyo bintu kandi noneho abyiteho afashe abo bantu kugira ngo Kayibanda abone umufasha
icyo nakubaza Kayibanda ubwo amaze kwitaba Imana mwarabimenye aho mwari muri komite yanyu Habyarimana wabonye arabyakiriye ate
Kayibanda apfuye twarabimenye twatubwiye ko Kayibanda yapfuye turi mu nama ya komite nibwo yatumye uko tugenza nyine turaceceka bigeze gutekereza ko Habyarimana azagira icyo akora hanyuma ntacyo kindi twakoze nta desiziyo twafashe ku mutwe ndamenye kuruta ko ndavuga ko nibuka ibyo ko raporo akingene yaduhaye ariyo ya nyuma beruka nyuma atanga kumva ko Kayibanda yapfuye nk'abandi bantu bose ntabwo twongeye kubona amakuru y'ingenzi
hanyuma ukaba uhamya ko wabonye Perezida Habyarimana ababajwe n'urupfu rwa Perezida Kayibanda.
Igihe twakoze inama no ku bindi bintu nyine ngo baza kumubwira ko yitabye Imana Kayibanda noneho mbona Habyarimana ababaye ku mutima nawe nyine avuga asa n'ufite ikimwaro yari ababaye cyane rwose babonaga ababaye kuko na se yitabye Imana ariko baraporo y'izo zirizo bantu babonaga yari ababaye Kayibanda wabonaga ababaje Habyarimana mu maso kurusha uko ese yari ababaje kuko tuwe byinshi yari yarabaye afunze yari abyite kuko bashobora kumva ariko Habyarimana yari ababaye iyo mbako yari abwirizaga ko apfuye kandi ko azamubaza
ikiganiro twari twarateguriye Abanyarwanda ku mateka yabo kigiye kurangira hasigaye ikiganiro kimwe mbere yuko tugisoza uri mu bagitangiye nagira ngo nkubaze ubona hari icyo cyagezeho ubona hari icyo cyafashije Abanyarwanda mu mateka yabo abaganisha imbere
ndetse uko hari icyo byagezeho kandi mu kuko n'ubwo abantu bakora komandere nemuna anga ambari tano kiti aba anga wapoa kwa chungu kiko bizo mweva chungu kiti numba naba ndi na kumnya naba njeruanda iwa zaukomja kiti na kutumi rijo kiti kadi kuno mmoja rijo za kamaruko ya fungu yuzi imesti imesti mara mne ahuko na jina mukubiri huko abantu benshi bagushima kwa kore bora kore ziganiro uko bivuze abantu bamenye ko byagenze no kwatabinye rwose byose ariko bashoboye kumva nyine ko uko byagenze ku izuma ubwo rero abantu ndakubwira ko bandagushimira kuko ni ikiganiro cy'amateka igituma abantu bashobora kumva nyine ko ibintu bimeze nuko byagenze barerazoma uwa ufuye ntibashobora kumuzura nabo habyarimana yarapfuye nawe ntashobora kugira icyo yakora nari izindi bakuvuga ntacyo ashobora kugira icyo yakora ndongera gusubiza ko yababyumvise kuvuga ngo habyarimana rezide ashaka kuvuga ko ibyo duhana habyarimana mvuga ko tutacyo yakoze kuvuga umuhanzi we kontabure kuko uwo muntu utwara izindi wagiye amutwara abantu nkuko bamwe bavuga cyangwa kubona ikintu kinatse yatubwiye nkuko yavuze muri kunombera amaze gufunga igihe yatangaga imbonezamarega kubanye igitarama yamaze gufunga rezide akavuga noneho ko ari rezide yabishe niba ari na rezide yabishe babishe arimo bareba yagomba ibe responsable yagomba kumenya ko ateka igihugu nubwo nabo bantu bapfuye kandi ariwe wabahagaritse yagomba kumenya uko bameze abamwinye nabo yarapfuye yitabye imana nuko nyine ahubwo ndabona igisigaye yari kuba basaba imbabazi.
Muzehe Simba, ndabashimiye cyane.
Murakoze namwe.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Prezida Kayibanda yabaye imfungwa ya mbere ya politiki mu Rwanda muri Repubulika ya kabiri. Abari bakatiwe urwo gupfa bahinduriwemo gufungwa burundu. Prezida Kayibanda ahabwa imbabazi, ariko hari abandi benshi batamenye wirengero baguye mu maboko ya leta, bafunze, barapfa, barahambwa, imiryango yabo ntiyabimenya. Iyi dosiye tuzayigarukaho mu biganiro byacu bitaha, tureba uko leta yemeye icyaha ndetse ikagenera icyo yise impozamarira ababuze ababo. Muri kano kanya ndifuza ko musubiza amaso inyuma abo bantu bagifatwa, mwibuke ko bafungirwaga kure y'iwabo batagira ubagemurira. Twamenye ko bagemurirwaga n'ibigo bya gisirikare mu mijyi bafungiwe mu Kugisenyi. Hari hafungiwe Eli ntari kure na ba Godefroid Nyiribakwe na ba Melchior Gasamunyiga. Muribuka ko bagendeye rimwe, ari abantu bagera kuri batanu bakoraga muri presidence bajyanywe na Rizinde. Twabibwiwe na Anthony Muganga mu biganiro byacu byahise. Abo rero twabonye uwabagemuriye, ariko arabihanirwa, afungwa imyaka irenze ibiri ndetse ahita yirukanwa mu gisirikare. Icyemezo cyo kumufunga cyafashwe na etat major. Birumvikana Ijwi rya Amerika ryamenye ko akiriho, atuye mu karere ka Muhanga mu Rwanda. Uyu alo? Oui, mukomere. Nimuzengirumpatse tuvugana.
Nimuzengirumpatse Anania.
Ni Venuste Nshimimana hano ku Ijwi rya Amerika.
Yego.
Bambwiye ko ari igikorwa cy'indashyikirwa wakoze, nagira ngo tuganireho. Maze iminsi nkora ibiganiro ku mateka y'u Rwanda, cyane cyane ngaruka ku nkurikizi za kudeta muri 73. Mu bushakashatsi nakoze nza gusanga hari igikorwa cy'indashyikirwa wakoze uri ku Gisenyi, nagira ngo nibo byemeye tukiganireho.
Ndabyemera bose mushobora kongeraho.
Amakuru mfite arambwira ko wagerageje kugemurira imfungwa zari zihari. Ibyo nibyo koko icyo gikorwa waragikoze?
Igikorwa rwose. Cyarabaye kuko icyo gihe wajorore iyo ofisi zisomeye ni yagombaga kugemurira aba irubaka politiki bari barimo hanyuma yasanga ibyo byashize akabashya aza konserve nge ndabikoze ariko umuntu w'umwazi wanjye avuga yuko ndashaka yuko bene bacu batungwa n'ibishyimbo n'umutima bidahiye unashaka yuko batungwa na za konserve
hanyuma ibyo bikuviramo gufungwa
byaviremo gufungwa imyaka ibiri n'iminsi makumyabiri
mbere yuko tugera kuri ukuntu wafunzwe abo bantu wagemuriraga urabibuka
abo bantu wagemuriraga bamwe ndabibuka abandi ntabwo mbibuka
wanyibutsamo bamwe
uwitwa Nyiribakwe hari hari na muramu wa wari perezida Kayibanda inzira ye ntabwo ndizi
yitwa Kalisa
ndetse bari bahari ntabwo nagenda nimenya amazina yabo
waba wibuka igihe baviriye ku Gisenyi bajyanwa mu Ruhengeri cyangwa se bakomeje gufungirwa ku Gisenyi
oya ntacyo biziho rwose nagiye njyewe ngerayo mbasangayo ubwo nari mvuye muri kompanyi ndeta majoro I Kanombe banshagurira ku Gisenyi
hanyuma ugeze ku Gisenyi je wari officier de semaine nawe uragemura
ndi ku Gisenyi niho nagemuye
ni ukuvuga rero yuko ka militeri ya Gisenyi niyo yatungaga imfungwa za politiki zari zifungiwe ku Gisenyi
niyo yatungaga abanyururu ba politiki bakareba n'ibishyimbo n'imitsiro bihari cyo mu munyururu basanga bidahari bakabashyira za konserve
wowe se wabashyiriye konserve wabashyiriye umutsima wabashyiriye iki
njyewe nagiyeyo nsanga ibishyimbo n'umutsima byashize ubwo nagarutse mu kigo hari bagaziniye witwaga Price Indege noneho mubwira ngo afungure bagaze azane za konserve fata abasirikari bandi batanu turajyana bamutwaje tubashyirira noneho muri yo tuna witwa ngai nteranya asangayo niwe wagiye wandeze muri leta majoro yuko ndashaka yuko bene wacu batungwa n'ibishyimbo n'umutsima bidahiye ngo ndashaka yuko batungwa na za konserve nuko byagenze
none se igihano ninde wakiguhaye wahanwe na leta majoro cyangwa se wahanwe na komanda wo ku Gisenyi icyo gihe komanda yari havuga intore komanda yari nde
barihuta
none se uwaguhaye igihano ni barihuta cyangwa se ni Serubuga ninde waguhaye igihano
yavuye muri leta majoro icyemezo uwitwa barihuta niwe wakoze ndetse wanditse abyoza muri leta majoro itegeka yuko nge mba arete
ubwo bavuze ko bagufunze umuryango wawe wo wagumye kuba mu ku Gisenyi byagenze gute
umuryango wanjye bawuhaye imodoka kibageza bacu igitarama bahita Muhanga
bahita Muhanga muze nagira ngo nkubaze bagufungiye he bagufungiye ku Gisenyi bagufungiye mu Ruhengeri
bafungiye ku Gisenyi ubwo ni mugoroba nyine banjanye ku Gisenyi hagana ku Kivu ku masaha cyenda y'ijoro haza umusirikare simuzi ngo yisohoke ngeze i Kigali banjyana muri leta batware rero bambazanye n'uko byagenze babwira uko byagenze twari dufungiye ahantu bita Rukomera bukeye batujyana muri kave hasi utabona ko bwakeye cyangwa se yuko bwije kuko ari nijoro ryose ubwo aho ngaho i Kigali hari hari diregiteri wa perezida w'umugombe rwose arengeje abagome bose bavaho ku isi atwicira inzara inzara neza rwose amafi agatuma umutwe bamwe basanze barakakaye barapfuye nibwo nyine hari umuofisiye umajoro wari umujyanama wa perezida uwo mugiraneza niwe wabwiye uwo mudiregiteri wa perezida ngo nasohora abantu yaravuze ati usibye abantu bene wanyu inyamaswa zo wazisuwe kwiya uwo majoro naramumenye rwose mu kanya ndamukubwira ariko arakagira imana yitwaga Benda
aha ndamubonye
Benda Sabe ni umugiraneza cyane
yego
ategeka umudiregiteri wa perezida ngo yajye gutekesha amata nuko batekesha amata barazana guha umuntu twari kumbura umunwa akamuhesha ikiyiko eh kuko nta ntabashobora kwibumbura umuntu ahaci imitsi nikeya hari bivuye kuwo ubumajoro ubwo bagiyasiyo yo kujya mu ruhengeri muri special kigeze muri special ubwo se twafashwe neza cyane twafashwe neza cyane aya tugaburiraga ngiyewe ngira n'amahirwe wose imana twari turi kumwe bamfungira mu kasho ka banda muri shefu yasanze yanditse hari ibiringiti byinshi mbese yaryamaga rwose ahantu nuko mbwira abandi banyiruru twari twazanye bari hasi ngewe na nimba muri etaje hejuru ngewe nageze imana nageze kwa banda yabaye shefu nuko umudiregiteri rwose yadufata neza cyane rwose yaratugaburiraga
uyitwaga ndi umudiregiteri wabagaburiraga biranshimije kumva umuntu uvuga neza Sembagare kubera ko abandi bamuvugaga nabi bavuga ko yicaga abantu hari abandi banyapolitiki wasanze aho muri special wibuka
abo twari turi kumwe ndabibuka bamwe mu bitwa bitorwa
muri prison special yo mu Ruhengeri wahamaze imyaka ingahe
nahamaze uko ikigari ntabwo nahatsinze cyane ubwo nahamaze nk'umwaka n'igice hari
hanyuma bakurekuye babanje kukuburanisha cyangwa barakubwiye gusa ngo itahire igendere
banjanye kuburana baribere batiyumvire bamaye gitwari nkura mu Ruhengeri ingeze Kigali nkuri Kigali ingeze Gitarama iwacu
iyo utekereje yuko bagufunze bakuziza kugemurira abo banyapolitiki bene wanyu usanga warazize warazize ukuri cyangwa usanga wararenganijwe
usanga barandenganyije kuko ntabwo nekureka abantu ngo bitwe inzara kandi ifite uburenganzira bwo kubagaburira
wakoze igikorwa gikomeye cyane ukwiye gushimirwa ni ibikorwa bikomeye mu bihe bikomeye nk'ibyo ngibyo nibikorwa byitwa ibikorwa by'ubutwari ineza burya uyisanga imbere turagushimiye cyane kuba wagize n'ubutwari ukemera kuganira n'Ijwi rya Amerika kugira ngo ubwire abanyarwanda ku rukundo ruruta byose urakoze ndagushimiye
ndabashimiye narangiye
nawe turagutumiye kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
umwuka mubi wavugwaga mu Rwanda mbere ya kudeta muri 73 watezwaga hanini n'abamateka yagaragaje ko bari mwishyirahamwe ryitwaga Comité du Salut Public bari bagizwe hanini n'abanyeshuri bigaga muri kaminuza y'u Rwanda i Butare nibo bateje umwiryane mu mashuri birukana abatutsi abandi baricwa Ijwi rya Amerika yakoze iperereza ibona umugabo witwa Alphonse Hakizimana wemera ko yari mu bateje izo mvururu ubyemera ubyigamba uvuga abamutumaga nibyo bari bagamije yategekaga ibiro bishinzwe abinjira n'abasohoka ku kibuga cy'indege Kanombe muri 73 nyuma ya kudeta yagiye mu biro bikuru bishinzwe iperereza akurana na Theoneste Dizinde ari no mu bateje impagarara ku munsi w'ubwigenge ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 7/73 aratangira atubwira uko byari bimeze Nyamirambo kuri uwo munsi
Jena Afrika yaranze mwefi na Roma ngo kayibana do bane mikuru ampana ngo engeno Oko timu bleu dont le programme n'était pas prévu savant un scénario où il dit va-t'en le peuple n'a plus besoin de toi c'était moi Hakizimana Alphonse
ah ni wabwiye kayibanda gugenda abaturage ntibakigushaka
ntabwo ariko nabuze ariko Jeune Afrique ne ko yavuze Jeune cause de révérence ni excellence monsieur le président nawe kwa koronago Nobody was going to go security. However, I was going to get in the way. By the conversation.
Wowe ko waruhibereye nyibwirira wowe ibyo wakoze n'impamvu wabikoze
yewe impamvu nabikoze nangiye kubwira Kayibanda ko ngiye nara indwanye n'uwitwa Ministre Minani Froduwari Ministre Minani Froduwari yarashinzwe itangazamakuru na tourisme ariko bivuga ngo abanyaruhengeri ngo ni ibicucu ngo ni ibikiga ngo ni ibicucu mukubikira muri lopi muri hoteli yarebanaga na rasira yitwaga lupishi noneho umukomiseri wari uhari witwaga munyaruhango ubuka mu bihengeri nawe wo kuri janza araza aramfata abesha ministre ko mfunze ariko nge nandiho inyamirambo aranjana ati iza mu rugo utagaruka mu mutwe nugaruka mu mugi ndagushira muri kaso noneho bukeye mbona ngo timu ble bamona kandi mu birori byo kwizihiza ukuru nyiringwi na gatatu
ariko muzehe Hakizimana hari ikintu ntarimo numva wowe waraye ukubise minisitiri
Minani namukubise
minani waramukubise ndabyumva umaze kumukubita ntibagufunga no kuvuga ariko mwarimufatanje mwarimuhuje
Wiwi mukora bodiyo
mwarafatanyaga
mwarimuhuje
hanyuma rero buracya mu gitondo ubwo ni ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi ni umunsi w'ubwigenge aho kuguma mu rugo uragenda nawe ujya mu birori
nda mu birori nk'abandi
ujya mu birori nk'abandi ariko uhageze nabwo uteza akaduruvayo
nabwo Kayibanda ibyuma bimaze kumupfiraho ngenge nameze nk'uje kugusongereza
si nkubahuke kubera ko ukuze ibyo bintu wakoraga ninde wabibigutumaga ko numva wasaga n'usomborotsa cyangwa bagiraga amahane
nabitumagwa muri sirote jeriteje na dwa sirote yari koloneli Kanyarengwe
Kanyarengwe niwakubwiraga ngo ubikore
Kanyarengwe nakora umunyejanja umunyaruhengeri kuko yaje gucungurwa narizinde nyuma
ni ukuvuga rero Kanyarengwe niwakubwiraga ngo ugende ubikore udurumbanye ibya
rwirimesite emwajagise
noneho ubwo urashaka kumbwira njye kugusubiza inyuma gatoya ushaka kumbwira ko biriya bintu byose byabaye imbere ya kudeta byo mu mashuri nimwebwe mwabikoraga
nitwe ubwo njyewe diplome yose nke nari mfunzwe
None se kudeta imaze kuba bahise bagufungura sibyo? Bagufunguye bagushinza akahe kazi?
Bansubije muri sirote. Degiteri yari rizinde Theoneste komanda. Noneho yewe nkaba oblige yo kuraporuta ibintu byose bibi biri kuvuga kuri leta nsha iri kuvuga mu mujyi wa Kigali.
Kudeta yarangiye abantu bakoranye na Kayibanda batangiye kubafata gerageza kumfasha kwibuka uribuka uko mwabafashe n'ukuntu mwagiye mubafunga
bamwe hari igihe babafataga bakavuga ngo bagiye gufungirwa mu ruhengeri bakabazanaho
ese ni bande bajyanye mu majyepfo wamenye abo bafungiye mu majyepfo ni bande
boku benshi baguye mu majyaruguru nibabazanaga benshi mu ruhengeri cyangwa ku gisenyi bakabatireta nabi bakagira bate tu konsoro hari nk'abo twakoranaga bitwaga ba burengero Simoni
n'abasembagari mwarakoranaga
none sembagaragirira sembagaragirira twakoranye
none si wowe uyubirebye usanga abo bantu ninde batangaga itegeko kugira ngo abo bantu bicwe
boku benshi byabagara perezidansi kame byabagara perezidansi none bikaba egizekite
amategeko yavaga muri perezidansi
ara perezidansi abusolimo
ariko se Muzehe Hakizimana urashaka kumbwira yuko perezida wa repubulika Habyarimana ari watangaga itegeko ngo bajye kwica umunyapolitiki koko
yesi perezida wa repubulika abwiye egizekite na dwasiruti ndashaka ko iki kiba hari ubwo cyamaru isogondo
ariko bandi bavuga yuko ahubwo rizinde yabamwicanye na Habyarimana yavuze yuko babamwicanye ku rizinde yagendaga akabica Habyarimana atabizi
oya ahubwo icyo gihe profite intumwa imwe gusa iturutse ya president noneho wawundi warabuze uburyo agaprofite niba bakubwiye umwe ukica babiri cyangwa batatu kandi bari bakubwiye umwe vous profitez de ce que la mission venait de la présidence
Ndimo ndakomeza kubitekereza kubera ko bimo birandushya kugira ngo mbyumve kubera ko dizinde ni nayo bamureze bavuga yuko bari abantu arewe wabishe
dizinde nyuma yewe dizinde nyuma we nta guzi ko yaje gufungwa
ndabizi
nuwirwa muvuna nyambo dona nge iredo munku unate mleze machansa ambule abimana nawe irete sije bonwe mwari kapiteni umbyeriye tornado zitwara
none se wamenya umuntu muri presidence watangaga iryo tegeko ryo kujya kwica abo bantu akaribwira rizinde
ini mission kije ya presidence ikazi kagira kwa directeur general no directeur general doit exécuter directeur general nawe rero akaja parmise subalterne ati mukore gucu
ninde muntu wibuka rizinde yaba yarahaye nka misiyo yo kujya kwica abo bantu haramazi ndamwe mfite hano ushatse naguhamazi namwe ukambwira niba uyibuka
nao ababe bukasonde directeur de prison
ariko nkaba ba ruribikiye babasoma babizimana ba sendegeya bakarinda bandi bankundiye babutsitsi
nabo rero bari hejuru yacu
uwo butsitsi uramuzi
na ndamuzi nyine muri shirote yewe ahubwo yombaje n'uwitwa uwari ofisiye ngai nteranye
hari na ngai nteranya
nandi kurota
oya ntabwo uri murota ahubwo
ega shirote yabite abakozi benshi ku buryo namwe ahubwo mwahuye mukanekana mwese mukora muri serivisi imwe mutaziranye
none uwo butitsi yagize ruhare ki mu kwica bari abanyapolitiki
muzizi
butitsi Alphonse butitsi
baragendaga nyine bakaje ariko ubwo ubona ko waje kubwira surveillance de prison ngo ndashaka uyu munyururu umutegetsi uri umuyobozi wejuru akamukwima
donc mwaragendaga mukajya muri prison mukakuwo mushaka bakamubaha
anakorina nima kwi le directeur de prison
komanda biseruka ubona aragize uruhe ruhare mu
niko biseruka na afkana biseruka urumva ari mu rwego rwanjye rero
oya ariko uruhare yagize mu gukiza cyangwa se mu kugirira nabi bari abanyapolitiki hari uruhare yabigizemo
biseruka yararenze kuko yarakomeye cyane nyine nawe yarabugaga ari kijana
yafatanyaga nande kubera ko rizinde hano aravuga ngo yandikiranaga na Serubuga ibyo bintu wigeze ubimenya yuko
Serubuga teteho turahoze Serubuga je crois que il était chef d'état major
et il est chef d'état major adjoint chef d'état major wungirije Habyarimana
Oba Serubuga bari bameze nabo nk'aba perezida hari n'ibyo bakoraga ndetse Habyarimana atazi bibi
hari ibintu bibi bakoraga Habyarimana atabizi ni kuvuze muzehe Hakizimana nagira ngo nongere umbabarire ngo usubize inyuma gatoya wari uvuze ngo ba Serubuga hari ibintu bakoraga Habyarimana atabizi akabimenya nyuma
nyine
ibyo bintu ni nk'ibiki se mpa nk'urugero
neza ubu la plupart des ministres de Gitarama bagiye bapfa atari Habyarimana utanze urudu
ari Serubuga uyitanze
bikava mu gisirikare kanono ukamenya iteka ryose ku gisirikare cyahoze kirusha ingufu igisizi
Hakizimana ndagushimiye cyane kubwa aka kanya wahaye ijwi rya Amerika
ndagushimiye kure seigneur vugarde toujours bon travail
Washington ijwi rya Amerika
uyari Alphonse Hakizimana wari kuri mikoro y'Ijwi rya Amerika imusanze twakoresheje ikoranabuhanga kugira ngo tuvugane ku buryo bwumvikana tubifashijwemo na mugenzi wanjye Claude Ganza mu Nyamagana. Mwabyumvise izo mvururu zari zigamije gukurura umwuka mubi mu gihugu abanyeshuri cyane cyane abatutsi bari rukanywe kugira ngo inkuru tuyivimuzi twabatumiriye umwe mu banyeshuri birukanywe icyo gihe yigaga mu ishuri ry'Igitwe mu cyahoze ari prefecture Gitarama uhitwa Imuhanga yari rukanywe ahunga igihugu arigaraminuza ndetse akora n'ubushakashatsi kuri icyo gihe cyabanjirije kudeta yitwa Josias Semujanga yanditse igitabo yise Les Récits du Drame Rwandais amateka y'amarurerwa yagwiririye u Rwanda kazi neza ku Ijwi rya Amerika. Wari uhibereye nabivugaga mu kanya uko byagenze warabibonye tubwire uko wabibonye ziriya mvururu zabaye mu Rwanda zateguwe nande ni Kayibanda baziteguye cyangwa se nabandi babikoze.
Ndashaka kugaruka akantu gatoya n'ubu nkibuka kandi ka gisakabaye nk'imbaro muri 72 ngera ni ku itariki ya 20 z'ukwa kane niba nibuka kuko narabyanditse. Radio Rwanda yagize ijambo ry'ibanze ivuga ku bintu by'abaga Burundi ubwicanyi bw'abaga Burundi. Icyo gihe twari n'abana ku buryo kuri twebwe bamwe tutari tuzi ko ni Burundi haba Abatutsi. Noneho bagenda bavuga ngo Abahutu barapfaye noneho abanyeshuri bakikiriza. Kuva uwo munsi igihembwe cya gatatu cyari kitangiye mwumva mu kwa kane guhera tugarutse mu kwa cyenda dusanga hari umwuka mubi. Uwo mwuka mubi ntiwigeze ushira kugeza ubwo mu kwa kabiri hagati mu kwa gushira twagiye mu gitondo tugiye muri refetwari tubona lisite y'abanyeshuri bagomba bafite amasaha abiri kuba bavuye ku ishuri. Nanjye nisangamo buri mwaka bagendaga bahera kuri buri mwaka kuva hejuru kugera hasi ibyo bigenda mu wa kabiri turagenda nta muntu wavuga ko ari waturiye u Rwanda. Icyo gihe ndibuka twafashe imodoka n'abahungu batatu twajyanaga i Nyanza kugira ngo subire iwacu ku Mayaga. Ubwo ariko ntabwo twatinze twahise dufata utuntu turagenda kuko bari baduhaye amasaha abiri ko nyuma y'amasaha buruhaguma ubuzima bwabwe ntibumubaza.
Ariko se mbere yo gukomeza bari babahaye amasaha abiri abo ba ni bande? Ni direkitori w'ishuri abwiraga ngo mugende, ni bagenzi banyu babwiraga ati ni mugire bwangu musohoke, abo ni bande?
Hari urupapuro rwanditse ngo abanyeshuri bakurikira babe bavuye ku butaka bwa koleje mu masaha abiri. Ntabwo byari sinye amariste kuri buri shuri bayagiraga paro de la fabetiki donc on a ni dare anonyme. Icyo gihe ndibuka muri amasaha abiri twahise nge n'undi mugabo n'undi musore twiganaga tujya kwa direkiteri kuko yahise atubwira ngo baze baduhe amafaranga yacu tugende. Noneho turamubaza tutese mutwiruka niki twakoze iki? Umunyamerika agira iso nareba hasi aratubwira ngo ni ibibazo bya politike bitamureba. Turamubaza tutese twebwe ko turabana yari afite imyaka 15 na mugenzi wanjye naze kuvuga izina yari afite 17 politike dukora ni iyihe? Onono akuru ubwanwa agira isoni ati nimugende kubera ko bashobora kubamera nabi ntacyo nabafasha baduha amafaranga yacu yari asigaye y'umwaka turagenda yagihembwe. Nuko twavuye aho abajya ku Kibuye bafata imodoka igiye ndajya ku Rwanda abandi bajya Gitarama abandi nuko dutandukanya tutyo ntitwongeye guhura.
Wumvise na Hakizimana Alphonse wemera yuko yagize uruhare muri izo mvururu wigaga mu by'Imana, ariko se wowe mu bushakashatsi wakoze wasanze arinde utungwa gatoki udahereye cyane ku bya Hakizimana avuze n'uwavuze, wowe wasanze arinde koko?
Ikintu cyantangaje navuga naheraho kuva icyo gihe muri 72 hera wabonaga ko hari nk'ubutegetsi bubiri hari ibintu byakorwaga bitavugwa ngabire byo kwirukana abakozi ba leta kwirukana abanyeshuri byose byarikorwa gadafasano ni cyaje cyaje mu gitabo kuko ntari narabona ubuhamya ndavugaga ko ari kirote yabikoraga nyuma yaho bitabo byinshi byarasohotse bibyerekana nizo nubwo buhamya buhari ubona Kayibanda ubona ko ubutegetsi bwe bwari bugeze kure ni conclusion nakize kubera ko abasirikare bashaka kumukorera kudeta ndikubera iki ndabyerekana ko icyo gihe abasirikare nyuma yaho bakanyarengwe baburegeya yabereje kujya gutegeka amashuri bagaruka baza inyuma muri mu kwa karindwi baje gutegeka nuko buriya ngo navuze muri icyo gitabo ko inkoni ijya ikubise mu kebo irenze urugo nyuma repubulika ije ubutegetsi bwariho buvuyeho Kayibanda yananiwe gushyiraho repubulika repubulika ni ukuvuga iki ni ubutegetsi bwa rubanda rwose nta muhutu nta mututsi nta mutwa icya kabiri hari amaparti yo muri opozisiyo yari yaragumye muhanga inari radeli muri 63 inyenzi ziteye abo barideri basigaye ba Bwanakweri ba Bandazaro ba Rwagasana bari barajouer le jeu politique bari baremeye kuba abantu bakore batavuga rumwe na leta ariko bakorana mu nzego za leta bose arabica batabaciriye urubanza muri 65 pariti parmehute ya pariti unique na porosoma abatose babahamwe muri 69 abo ba elite z'abahutu basubiranamo ibyo bise guta umurongo babica mu mpaka bo muri noro nambonye umutwe wabaye premier president noneho batangiye gusubiranamo ubona rero ko ukurikiye ibyo numvise noneho nyuma ubona ko abasirikare kugira ngo muri 72 wabonaga ko hajemo ya disikuru yo kugaruka ku batutsi ari kubona ko hari abandi bashaka guteza imvururu mu gihugu nkeka ko biriya by'imvururu numvise na témoignage ya André Sebatware wari ministre w'ubutegetsi bw'igihugu ubutegetsi bwari bunaniwe atagibasha guhagarika imvururu
ariko niba bwarananiwe bwarananijwe
uko nkeka ubona ko hari nka indi pouvoir occulte arrive yo kudestabiliza ubutegetsi ku buryo Kayibanda atarakibasha guhagarika ziriya mvururu zitangiye icyabaye ngiye mbona ahubwo kibi cyane ni uko bashatse guteza imvururu zituma birukana abakozi b'abatutsi birukana abanyeshuri b'abatutsi birukana abaganga birukana iki kugira ngo bibe impamvu yo gufata ubutegetsi ariko ibindi byose wabonaga ko ari ni nkabo bari iyo nise pouvoir occulte niyo yabiteguraga kubera ko Kayibanda atarakibasha kubikora ikindi wibuke ko Kayibanda bamukuyeho yagombaga guhindura nanone manda ubundi zari manda ebyiri yaragiye kwiha noneho manda indeterini urumva rero icyo nshaka kwerekana ni ukwerekana uburyo Kayibanda yaguye mu mutego nawe ubwe yateze kubera ko yaza kuba yara respecte constitution akareka amaparti d'opposition agakora abakora coup d'etat byende bari kuyikora ariko ntabwo bari kubona legitimite ku bantu bose
mwarimu Joseph Asese Mujanga ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika
murakoze
Washington Ijwi ry'Amerika
abantu bakomoka mu karere kamwe barafashwe bafungwa amaherere bakorerwa iyicarubozo barapfa imirambo yabo ntiyaboneka leta y'u Rwanda yemeye ko abapfuye bari mu maboko yabo igihugu cy'u Rwanda kiriho kizahoraho umwenda ufashwe na leta runaka wishyurwa na leta yisimbuye amasezerano yasinywe yubahirizwa uko yakabaye Jean-Claude Hodadi ni umunyamategeko ariko akaba n'impfubyi inkurikizi za kudeta Jean-Claude Hodadi kaze neza ku Ijwi ry'Amerika
murakoze cyane nanone Venuste kutuhikaze turabashimiye rwose ibiganiro mukomeza gutambutsa
none biriya byabaye amategeko abivugaho iki nubwo habaye urubanza rukarangira
ntago twajya mu mategeko menshi wenda uko amategeko abyita nta ushidikanya ko ubona ko ari ibyaha byibasiye inyoko muntu ariko burya kuvuga ngo inyoko muntu ibyaha byibasiye inyoko muntu ni bigari cyane kuko ntago twakwinjira cyane mu madetaye kuko hari amakuru menshi tubona tutarabona ariko wenda ubwo nyuma byazinjirwa mu madetaye ariko ni cyaha kibasiye inyoko muntu ariko by'umwihariko kitareba byonyine ari amazina agenda avugwamo yababigizemo uruhare gusa iriya ni leta yubona ko eta majoro y'igihugu ariyo ibirimo igihugu kibirimo kibiyoboye buriya ni icyaha cya leta mu gifaransa bavuga crime d'etat ni icyaha cy'igihugu ni amateka ni ubwo kiba kinjiye mu cyaha cy'igihugu ikaba ari crime contre l'humanité numva nagarukira kuri iyo qualification ibindi ni detaye muri za procedure gikurikiranwa gite n'indi gikurikirana ntago ntekereza ko ubu ngubu nabibonera akanya gahagije
ariko na leta yariho icyo gihe ndavuga leta ya Perezida Habyarimana icyo cyaha yarakemera ivugaga mu kanya yemeye yuko abantu bapfuye bari mu maboko yabo ndetse baza no guhabwa ibyo bise impozamarira mbese twavuga yuko ibyo bintu bihagije ubwo leta yemeye icyaha
ku rwego rwacu twe turacyafite amatsiko menshi turacyafite icyunamo turacyashima abavuga turacyashima abatanga amakuru ariko hari ibindi bya icyaha cya leta nk'uku kiba ari icyaha kiri dorode sosiyale kuko kiba cyahungabanyije n'abaturage leta ubundi yagombye kuba hari igira iki kivugaho yemwe ibi birenga leta burya biba ari icyaha cy'isi muri rusange gikwiye kuba kivugwaho gikwiye kugira umurongo gihabwa gikwiye kugira uburyo n'abanyarwanda bakimenya ariko burya ni leta ibigiramo uruhare kugira ngo abanyarwanda bakimenye kuko bitanga amasomo
hamaze iminsi havugwa ahantu noneho hazwi umuntu ashobora kudoma hazwi havugwa ko ariho hashyizwe imibiri y'ababyeyi banyu niki muteganya kuba mwabaza leta ngo ibafashe ku buryo ejo cyangwa ejo bundi mushobora kuzahagera mukahunamira mukahashyira urwibutso rw'abantu banyu mwabuze
twe kugeza uyu munsi turacyatatanye buri muntu mu gahinda ke buri muntu n'amatsiko ye muri ano makuru tugenda tubona kuvuga ngo twasaba leta ahari ngira ngo ibiganiro birangiye tuzaganira twumve icyo twasaba ariko wenda na leta irabyumva ngira ngo buri wese aba yumva ibiganiro buri wese uwo bireba abakwiye kugira icyo akora ariko twe by'umwihariko umbajije nkanjye ngenyine nge nzahaguruka nge kureba aho hantu ariko nkatwe muri rusange dukomoka kwaba babyeyi nta buri wese arakihugiyeho uwo duhuye turaganira tuti wabyumvise ntabwo dufite rero organization yatuma tuvuga ngo tuzasaba iki ariko turizera cyane ko leta nkeka ko ibyumva niyo buriya yazabigira umuhimbaraga ariko twe natwe tuzakomeza dutekereze ngo byagenda bite
Jean Claude Hodari ndagushimye cyane kubw'aka kanya wahaye Ijwi rya Amerika
yego nanjye ndabashimiye cyane Ijwi rya Amerika rwose ntituzahwema kubashima mukomereze aho rwose namwe muri gukora igikorwa cy'ubumuntu
ikiganiro twari twabateguriye kuri uyu mwanya ni hano gihagarariye hamwe na Etienne Karekezi wagihagarariye na Claude Ganja mu Nyamagana wafashije kugitegura mbashimiye mwese kuba mwumva Ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi nari kumwe na Venuste Nshimiyimana murakarama